I weren't did it, then no wife only fegat dry in fair. Oh, never ended it. Then no wife only fegat dry and fair. Did they come on? Did they come on? Did they come on? There's no no dodo. Only ended it, no ya. Only ended it. When Mary. Onye ndidi n'eli asuko Onye ndidi n'eli asuko Igbo na-atụ n'inu Abụ ọkwụnụ na N'onye iwe na ọnụma N'onye ọchọ ngwa ngwa dị asuko N'ọkpụkpụ ya gbade Mbanụ ọbụra Kama na ọna Eluo na ọkụ azụ Onye ọbụla ga-etinye nni nsị n'ugbo ya Wee tụbanye n'ime mmiri Onye ndidi ga-enwe ndidi Wee chela azụ Ka o si ebe ọ nọ palụ nni Wee lute ebe ya n'ugbo ya nọ Mana onye ọchọ ngwa ngwa Na onye ọkụ n'ọkụ Ọ nọ obere oge Ọ gbapụ Gbaje ebe ọzọ, si na-azụ anọghị ebe ahụ. Otu ebe nụ nọkwa obere oge, ọ gbajekwa ebe ọzọ. Ọtọ na mgbagharị. O nwezi ebe o jelu, kunye ugbo, azụ tụọ ya otu ntụ ọnụ. O welu hụhụhụ, tụọ ya n'ike. Mgbe ahụ azụ agbafelu. O wee mee na onwe ha zụọ ya akụkụ ụbọchị ahụ wee na. Mana onye ndidi ga-enwe ndidi Azụ e wee si ebe ọ na-akpa nne Kpalụ nne wee lute ebe ya n'ugbo ya nọ Azụ e wee dunu nwayọ Wee tụba nne nsị dị n'ugbo ọnụ Tụba ya ọnụ Otu ahụ ọkụkọ si atụwu ọpana wee nyụ Otu ahụ ka azụ si atụjido ọnụ na nne nsị dị n'ugbo Wee buru ya n'ugbo nyụ Mgbe ahụ ugbo ekode na-akpịrị Onye ndidi ewe dọọ ya, dọnite nyabụ azụ n'elu ala. no dia na nka o dia na nya bazu ko anu no cha ngwa ngwa ga so na ngwa ga ne o meru nka ga ko ta o nye ndidi ne ri azu ko ndidi kama ndidi amaka Ndidi kama,
Ndidi amaka.
Ndidi kama,
Ndidi amaka.
Ndidi kama,
Ndidi amaka.
I'm going to go to the house. Onye nwere ndidi oya ma mga ahịa saazụ wepụta na ndụ ndidi kama
ndidi amaka
ndidi kama
ndidi amaka
ndidi kama
ndidi amaka
I were ndidi ne no wife ni fe ga dry fe onye were ndidi
ne no wife ni fe ga dry fe ndidi kama
If you seek, Poverty, yarandia. The rich were getting richer, the poor were getting poorer. So trouble, yarandia. So killings, yarandia. So sickness, here and there. I'm a fire, my banner, where so I am. Don't be causing me, baby, me, baby. I'm a fire, my Nigeria. If I demand, don't be causing me, baby, me, baby. Madonna was a madonna, Aquabella, Caliala. La pavelle, Na pavelle gele, tu le benine, e blu pa fue tanka, Jesu nyo badako. Mado ya fo, cha cha. Apana hwa jomo, joma da jano chie. Fire disaster, here and there. Na 16th October 2019, no toto bus Wednesday. Kaku fuelo manichelo, baba necha weba fio chanda mbali. Kana batre das kana bangwa sha pa pali senine mbali ba kana buno kana bandi jebi ma ngongo ha mbali aku ba wulu wani dine yana ngogu na fo ba pa ngogu na ka anjanine mbali Nejozu wani na mwoku na kodiki feju nyebo Wani kutongwa kwa kutondeye anchani nebaloku Ife ngute akali ala Ifalele akali ala
Ndidi kama
I wear ndidi, neno wife only fega dry infe. Oh yeah, wear ndidi,
neno wife only fega dry infe. Ndidi kama.
Owa esienike, onya buna zabonwe ya o.
Enu esienike, onya buna zabonwe ya o.
Najiri esienike, onya buna zabonwe ya o.
Enu wesi enike, onyabu na zabu nwe ya o.
Ana Nigeria esi enike, onyabu na zabu nwe ya o.
Nigeria esi enike, onyabu na zabu nwe ya o.
Ndidi kama.
Ndidi amaka.
Ndidi kama.
Ndidi amaka.
Ndidi kama.
Ndidi amaka.